Sijaridhika na vyetu wala so vya kuiba. Mlo mmoja kwa siku lakini tunashiba.
Tushatembea peku peku tukachomwa na mimba.
Tulishogua mchana usiku hatukupata tiba.
Maumivu juu ya maumivu,
hili nalo litapita kama yale yalivyopita.
We're the chosen, we're the champions, hili nalo litapita. We're the chosen, we're the champions, kama yale yalivyopita, yalivyopita.
Victory is my story. Tomorrow holds the glory. Even though it seems that I'm falling, all of this is temporary.
Wana tuombea kifo tufi,
bado tunadunda.
Mungu wetu atutupi.
Sema
woyo woyo woyo,
Peter.